studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde altinere joyi lewru décembre hitande 2016 jenna yamde sokkiddo radio Sikasso miɗen tawa e maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor waygalo. Ñalawma hannden o sariyaji ɗum woni Amadou Aya Sanogo e hawru maɓɓe ana kaani fuɗɗitinde to Sikasso to caggal ko sariyaji ɗi bortina koye ɗiɗi fi aljumaɓe ɗeɗɗinon nde duɗɗi ɗo sariyaji bortinama saabi de wiyama avocat ɓe naddata le cuɗɗi téléphone ji muɗum hen. Avocat ngaɓe kollitiwiɗe kañum koye muɗum fa hannde ɗo gonnoɗo ɗon woni ɓe kollitiwiɗe ɓe natta le salngaji ɗi soni ɓe nadday to e téléphone ji maɓɓe le majjuɓe gaɗi noddago fewde ɗum woni yimɓe sartoɓe gonɓe toɓɓe tinno cariro dow gonga. Kawtal ngal ɗo noddiri Afrique France ngal ɓe kollitiɗe kanko ministre kuminiɗo kabaru ɗati le leydi meɗen nde o yeehi o ƴewto yiki hono cuuɗi gonduɗe ma heede ɗo hoɓɓeɓe kani jaɓɓitede le majjum kanko ministre o holliti wiide wattu joni o weltaki le ɗiɗo golleji sanne. Malinkoɓe fo kani heɓirde cafaji ɗo e hitande 2018 kawrital muɗum fuɗɗi asaware ɗaɓɓinon nde ɗo Bamako ɗo le ngal ɗo kawtal ɓe ƴewtoto wattu jonoɗo malinke tawa le mali fo e malgal muɗum tawe aɗa wawi heɓude no sawrire gonduɓe lannaɗi ɗiɗo golleji o walde humnide kabaru himɓe e yurmen le leydi meɗen ndi sakiraɓe ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bete hande ɗi ɓatte radio ji ɗi fa gasa bisimilla moɗon e heɗade. Sariya Amadou Aya Sanogo yimɓele sappo e jeɗɗonɓe o wondi ɗum hani fuɗɗitinde ñalawma hannde o to Sikasso to miccitiɗen wiide aljumaɗe ƴaɓɓinon nde ɗum bortinama saabi de avocat e gonɓe tonɓe kollitiwiɗe mbawa natude le cuuɗe sariya ɗi so nadda e téléphone ji muɗum en le cekkiti yontere nde kawrite mawɗe gaɗi to Sikasso to faɓe ƴewto yalla hon ɗiɗo tiɗalaji kani heɓinirede jogal ɗum e tawede fo ɓeɗo avocat gaɓɓe kollitiwiɗo ɓe gonnoɗo tan ɓe goni soni ɓe naddata e téléphone ji maɓɓe ɗi tan ɓe mbawa nadde le cuuɗe sariya ɗi fa keɓen famtade keɗen Mouhamadou Sama
avocat en sappo e jeɗɗon yimɓele haifaɓeɓe jeegomo yimɓele torraɓeɓe gaɗi immadaraji kewɗi nder cakkite yontere nde yalla eɓe jammira nanude téléphone ngaji mabɓe nder suudu sargol ngol suudu sariya ndu kay fi dabare no ɓeɗo foof mbawata nawtorade internet nokkuji ɗiɗi udditaɗi ɗi latto hono ni secrétariat mabɓe ka fa hande kabaru téléphone ngaji mabɓe ɗi ka keɓanaka dabare ngallori Sikasso nde ana diƴƴi noon sanne nder cakkite yontere nde to gouverneur wata woni ko yimɓele hewɓe jaaha noon salla eɓe jeeda e Sanogo e wondiɓe makko ɓe gol sargol Amadou Aya Sanogo e haifaɓe keddiɓe fuɗɗugol ñande alkamsa rende darnama laabi ɗiɗi ara nder nde yo duw yella avocat en haifaɓeɓe ɗiɗo ɓerde nde yo batte téléphone ngaji ɗi kaɗama nder suudu sargol ngol tama avocat en ɓe ana jammire nandude téléphone ngaji mum en beeta ko wattu 9h woni ko ngol landol wawata jaabede
ho fande kamɓe avocat gaɓe ɓe kollitiwiɗo ɓe gonnoɗo tan ɓe goni ɓe mbiɓe mbawa natude le cuuɗi sériyaji ɗi soni ɓe nadday le téléphone ji mabɓe ɗi keɗe kanko noddirte ɗon maître Abdourahmane Touré o hollitiwiɗo wattu joni o laamu an hani fiiri le hen dabareji ɗon sarotoɓe gonɓe tonɓe ƴeyalla hono sariya o hani waɗirde le gonga seku gajogo noddimo téléphone keɗe komo haalirdo hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Kulle ɗiɗi goni nder oɗo kabaru yo noddude ma notade téléphone wattu sargol ngol o radio nokkure nde ana wawi jaati hadde avocat en nawtorade ɗum tiɗalla muɗum yoko avocat en haifaɓe ɓe yoɓe torraɓe ɓe goni wajjinbinɓe yoɓe jammire natirde téléphone ngaji mabɓe wona foof téléphone avocat wawata latade hunde hulɓininde hewti yo ɓiɓe leydi ndi wonko ngol sargol ngol waɗente yoɓe joppa avocat en ɓe nawtorade téléphone mum en yalla kamɓe e gollidiɓe mabɓe ɓe ana keeɓa waɗe totodiral hakkillaji tawa ɗum waɗal fi hello e golleji ɗi lamukoɓe amen ɓe e kumaniɓe kabaru sariya ɓe anda wiide so eɓe jeeɗi soboy waɗa e sargol ngol yoɓe gattan hakkille kasindina yoga soni ɗeɗo sindina jabama e mbayrata fi hono ɗiɗo tiɗallaji yo gollida nde gollida ñeñal yo nde totta dun kumaniɓe haifaɓeɓe hakkeji mum en
sikiraɓe jeena yamde heeɓi silimaji ne do radio mamele to Sikasso to ɗo mbaynitre mijoji moɗo e hello amen bemalande ngal mi noddirta phase facebook e compte twitter studio Tamani. Hollitinde wiide lewru wotru ko haaɗi kawrital ngal ɓe noddiri France Afrique ngal Afrique France ngal wadde le leydi meɗen ndi ɓe kollitiɗe ngal ɗo kawtal ana hani wadde ɗo Bamako ɗo kanko ministre kuminiɗo kabaru ɗati le leydi meɗen ndi alkamisar ƴaɓɓinon ɗo yeehi o ƴewtiki wattu joni o cuuɗi ɗo hoɓɓeɓe kani silminen ɗo no ɗi gorri ɗo Bamako ɗo le majjum kanko madame Traoré Zinabou Diopo holliti wiide wattu joni o huuli ɗum sanne no ɗiɗo golleji gorri o holliti wiide o weltaki no ɗiɗo cuuɗi gorri wakkati joni no maho gongol worri keɗe kanko ko haali do hen jaati to yeruɓe amen gonɓe to ortem to dow faccitago Mouhamadou Sama
Sekoumin
puɗɗiri ƴewde golleji gaɗari dow lawol Sidi Awo ngol hoɓɓeɓe natirta nde gallure nde min taki wiide golleji moƴintigol ɗi ana gondi e gollede to layko hôtel toon min ƴewti hono nokkure ɗo hoɓɓeɓe silminta wurri caggal ɗum woni komi jeehi to hôtel Salam elamine taƴiro wiide timmugol golleji ɗi ana forra e wattu sartaɗo o min jottike dun to CICB toon banggal andude no golleji nokkuji ɗo conférence ɗi gaɗete wurri kala dun golleji goɗɗi gonɗi toon ɗi min cakkitiri yaade ɗo nokku cuuri sappo ina kaani ma heede kala ɗo min ƴaɓɓi min taki wiide golleji ɗi ana jara yeeso ka fayso kamɓe hooreɓe golleji ɗi kolliti wiide caɗele ngala minen kay min taƴurali kamar ɗum jaati min gottata fi heɓude golleji ɗi sate fof
nano pas relâcher la pression.
Leydi Amérique ndi ɓe kolli tiwiide gonɗo toon kominiɗo kabaru leydi El Afrique ɗe o naati le leydi meɗen nde o yehi to Tombouctou kanko mo noddete Linda Thomas Greenfield o wiyama ko o yehi to Tombouctou ko o naatu yille misiide mawde wonde tonde nde noddete misiide Mohamed Baba caggal muɗum du o waɗi toon kawrital mangal o yiidito e yimɓere jaɗoɓe habaruji ɓele majjo o holli tiwiide hono bonanaji gaɗɗaɗi to Tombouctou ɗi ɗiɗo bonanaji jarta mere keɗe kanko noddete Linda Thomas Greenfield o komo haalirdo hen do faccitago Mohamadou Samaseku.
I enjoyed
the juste l'occasion.
Hebi ƴewude nokkure Ahmed Baba dum faccitinama tariki e tawangal dunga ande ngallure tumutunde. Mo huwi sanne ko gollirde kadiado leydi États-Unis fabrique nokkure nde ujunaji temere ɗiɗi kalisi dollar ko. Ana wara millionji temere e millionji nogo kalisi CFA bangal huntangol hore dewte bindiraɗi juuɗe tumutuɗe. Ko jottima misiri gonde nder nokkure nde woni ko miccitimmi kabar suru sere CPI sandu goto e bondereɓe gubal ansandirgal batte bonandaji ɗi gaɗi tumutuɗo. Ɗiɗo bonandaji kulle tawangal cattuɗi noon fewde e leydi ndi e ɓiɓɓe leydi ndi e kañe kadi adnarndu fof nden no ana hani golluɓe ɗum ɓe naata e juuɗe saria yalla eɓe jukke ɗum no hani
ɓe kollitiwiɗe ko yaata millionji temedere euro ɗum hani wattede kabaru kayee fiji gonɗi le leydi meɗen ndi kanko Ibrahim Boubacar Keita ndemo iwruno nokku noddirten Abou Dabi nde nemo hokki ɗiɗo kabaruji kawrital malngal waɗino toon jowi ngal wattu joni hono kayee fiji gonɗi le leydi ele meɗen ɗe godi wattu joni oɓe kollitiwiɗe ɗum hulɓini sanne yibe ka hollitiwiɗe Faransi ka watti junngo en jiiba yaltini wattu joni o jaata ko yaata millionji capantati euro wattu jonoɓe kollitiɗo hitande 2018 eɓe jeeli waɗeno watte fu yalla maɗinkoɓe ɗon goni fu ƴeya yalla hono kane heɓirde cafaje kawrital waɗi asiwer ƴaɓɓinode ɗo Bamako ɗo ngal ɗo kawtal kanko hoorejo ndeɗo fedde humininde kabaru ɗiɗo golleji o wi golleji garan waɗede dow hen ƴeewa yalla hono ɗum watte tawi ɗo malinke woni le malli fo ƴema ngal muɗa ne wawi heɓude safari keɗe kanko noddirted Ousmane Daw o kanko no hoorejo ɗiɗo golleji komo haali dow hen do faccitago Mohamadou Samaseku.
Cette fois-ci c'est surtout
ngal ɗo kawrital min ƴewta kala ko yaari yesso gilla joƴingol nde ɗo fedde mijotoɓe ɓe e keña dunke en ande muɗum nder hitande 2015 nde on dulla wiide ɗum wona hunde yafunde saabi yo huncande hoore kabaru assurance maladie o wonande jamara nde foof nawtorade ɗum yo hakke mabɓe noon tiɗallaji ɗi kaɗata min gikkande yargol yesso oɗo projet nden no wakkati joni o ka yo hakke jamara nde nawtorade ɗum so gouvernement leydi malli o felliti huncande ɗum hoore e ley hitande 2018 nde yo hunde hantinde jaati jonka heedi tan min kinno ɗum no haniri yalla projet o ana laato hakkika
à partir de 2018.
Ɓe kollitiwiide kanko wala fo dulluɗomo leleyi ele meɗen ɗe kala ƴeewo film ngaji kañi e théâtre ngaji ɗi le nokko noddirteɗo lasidan kanko mo ɓuuri anditirede lasidan noon mo anditirte ɓe kollitiwiɗe inde makko jaati 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 yo tenema sanago sakiraɓo ɗali aduna keñen ɗo Bamako ɗo nayyi lewru décembre yo janngunoɗo jande ley leydi meɗen ndi kominiɗe kabaru théâtre ngaji le nokko kala ƴeewo le cinéma ji ɗi le afrique kañi e le mali fo wala fo dulluɗo oɗon neɗɗo eɗen duwo yo to ɓura mogaɓe kollitiwiddu kanko won no ɗum won hon neɗɗo darnuɗo fedde nde noddiri ñogolo nde fa hande sakiraɓe kala ɗo mbawɗen tawe le mali fo e manggal muɗum ƴeeyalla hono kanɗe duynirade oɗo gorko wala fo dulluɗomo wiide golleji ɗimo gollata ɗi
Union européenne et Royaume Uni goni faabotoɓe studio tamani
sakiraɓe jurniɗe ƴeyalluɗu ne nde région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo yoro soɗo ɓe kollitiwiɗe jangguinoɓe gonɓe to yoro sotoɓe wattu joni ɓe gondi e famminede tawi kamɓe ɗum nden birfiti le nokkule mabɓe ɗe fo ɓe pammina e sukaɓe gonɓe toon ɓe no kani darnirde toon baale muɗum en koni fana ɗeɗo baale fa tawi ɓeɗo sukaɓe an mbawi darnade kohe muɗum golleji kanɗe wadde toon ɗi ɓe mbi ko yata musie ngaɓe temedere capanɗe jeegom kañum gondi e famminede toɓe iwri le lekkol ngaji capanɗe joyyi e joyyi gonduɓe lennade oɗo golle yo walde ONG nde ɗuɗɗe gardan faɗo gawoɗoɓe kollitiwiɗe walde humnin to kabaru himmi e yurmede fewtude e sukaɓe kañum rewɓe gonɓe toon ɓe ila asaver ƴaɓɓinon nde eɓe gondi e famminde rewɓele ko yata lewɓere capanɗe joynoɓe kollitiri wiide iwruɓe gawo kañum en songo koni fana muɗum fa pammina ɓeɗo rewɓele no kabaru kaldal e kawral ngal worri le leydi meɗi nde sari yawol kanngol hertanade rewɓe fa yettoyo laamu hakkudejo o ɓe kollitiwiɗe ɗiɗo gollidan kani jokkitetto ko yata duuɓi tati lanini be ngodo heede don walde humnede kabaru balé société civile ngon leedi meden di be kollitide ko anni wattu le hen don yafa emiliyoji sappo CFA ko do to en garanti minirem faado an songodo be bi do won kanko ministre kumnido kabaru himme e yurmen le leedi meden di kanyam mudin tidde sa ha leedi di heda makko jehi to an songoto ko ni fana mudu fa biyo to yono cuudi bondi ton wattu jonono dido cuudi kani mudin tinirede be kolliti be garam mudin to don suudu kumnido no kabaru himbe le demodo gombe tombe kanye suudu kumnido kabaruji don himbe le nodde to conseil du cercle be kolliti wi don laamu o kanyo anni wattu le hen ko yaata miliyoji temedde jena CFA sekrab do katenyalo mo hande mi dutu wasane hedade hejo jamen ka fa hande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam